zapita kaya za mailo zizakara bwanji kotinu muna mverapo patawi mozi ufuna kulira ndikuseka seko mondifu seko dimalaza otani mufuna kundionisa ine Dala mulibe chifundo ndinu upatila muli ndia kazi kunyumba nanga papa mukuti it's okay unga kare girlfriend wanga izo zao girlfriend yai ine ndifuna nyumba yanga yanga ya ulemu
chikondi cha mumbima chanifuta Pisama, chandi futa ile, isi nifuna ile, anale pela ile.
Sindi naziwe, ale kutandala muli chanta.
Sindi naziwe.
Tundalama tuwanu do, kakulieni wakazi, teresi.